Na maboko nayo mokoi kolanda te oyo balobio wana se mon pepe ya pambadi mabetoko salaka na paninga ekofuta maka awana se ata soki okweina nzela Maboko na yo ezala se peto na miswa nzambe
Be yourself, no matter what they say
ah, yeah.
Be yourself, no matter what they say
Kungola ni matoyo
Be yourself, no matter what they say
Kungola miso na yo
Be yourself, no matter what they say
Be yourself, no matter what they say Zangeza li sumuteo Ndeko nanga yoka Paye bazua pe bazanga Wana se ye 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 Mkili mkili Kasiko posa nakateo Mayele na yo ndebo moina yo Ata sekyo kwaina anzela Maboko na yo ezela se Mama, mama, mama.